President Osman determined of the Regional Council of Tal Momishen, said that Zanzibar is in preparation for an increased fishing activities and will make sure that high sea fishing is intensified. South Africa's regional bloke was having first target sanctions in the South military junta after talks to restore civilian rule broke down. The Ugandan army said that the Lord's Resistance Army LRA, led by Joseph Kony, is being supported and supplied by the Sudanese government. And at least 5 people have been killed in a bomb attack in a police convoy in northeastern Nigeria. And at the end of the news from Zanzibar Broadcasting Corporation, thank you for your company.
Ndiko mkisikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kiingereza. Hii ni ZBC Radio, hivi sasa ni saa 3:07. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa kwa muda wa saa 24 zijazo. Maeneo ya pwani ya kaskazini, mkoa wa Tanga, maeneo ya Zanzibar, mikoa ya Unguja na Pemba yatakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo na vipindi vya jua. Pepo za pwani zitavuma kutoka kusini magharibi hadi kusini mashariki.